go, me nan pussy, my valentine. Mumu neko, me nan pussy, my valentine. Hey, wote, my name is Shuku Kinta, sukaru ya kosea, you know. I love you because you give me my chance and I'm in love. Unanionesha vitu vingi sana yani. Kiwa na wewe ninahisi siwezi kupata njaa. Maneno kama tamu pia nanifanya nipate furaha. Kwako sijawahi lia, mabaya yangu navumilia.
Oh, yo, Valentina, Valentina, why, Valentina, why, yeah.